It's Wiz Production. I like it.
More amazing jams on Zambian
Jams. Balenji DJ, Dika Short Dwight. Nene wa Chess Lie.
Chris Wiz got the key.
Wacha papa kulu.
Hey, uzani peza paka sido na bagai guy. Bagaiti ya bangala pali bye bye. Banga kujele ujanga na kamba bye bye. Musunge bela bipo wagane za library. Bagaiti ya bangala paka sijo.
Pali pine yako bavomo kulipilisa.
Bagaiti ya bangala paka sijo.
Unankala postembo pali kela wakwe. Bagai mumautu yeba mavichitilamo. Pali sneaker yako bavomo kupani shapo. Walibe permanent kela tunikuchinjana. Apabana chito chai la bene susana. Sikoza kere tati make sure basa kunyonge. Bana mapepa na sign. Na bwana kanjombe pitana na chama na tukwesa moya tax. Machangi bama twala bafuni kache kushanks. Bama nyonga ni vako zeni suza vasiva. Usaponte lavandani kulipewe saiziva. Usapasa iko ai wa bwera kuspensa. Kiafu majinga ni kutepo wako pweza.
Uzani peza paka sido na bagai guy. Bagai kia bangala pali bye bye. Banga kujele uyanga na kama bye bye. Musunge bela before wagani za library. Bagai kia bangala paka sido.
Pali pine yako bavomo kulipi. Lisa
bagai kia bangara paka sijo.
Unankala postembo pali kila wakwe we.
Zani peza paka sijo na bagai guy. Bagai kia bangala pali bye bye. Banga kujele ujanga na kamba bye bye. Musunge bela before wagani za library. Bagai kia bangala paka sijo. Wana kujela pogelo ujanga na namenso. No kutuma weiwe kungala siombo. No kupanga mohaino zipeza muri zombo. Silinga pitemu mapinda woyo waigwira. Bagai bama mnyanga ufile waiziva. Hiba kaswidi bama chaja swinge nzeru. No kukoro pasose thurungani moblu. Bagai kia bangala paka sido. Ngaja pite nkete fulu mune vimalinso. I big boss na timimba fulu hipo. Muma inbox na mweve nika sido. Uzani peza paka sido na bagai guy. Bagai kia bangala pali bye bye. Banga kujele uyanga na kamba bye bye. Musunge bela before wagani na library. Bagai kia bangala paka sido.
Pali pine yako bavomo kulipilisa.
Bagai kia bangala paka sido.
Unankala postembo pali kila wakwe we.
Chris Wiz got the key.
Balenji Tak DJ. Nene wa Chess Lie. Yeah, Commander Tito, I got you. Deoni,
exclusive from ZambianJams.com.
Tito the rapper, Ghost.
It's with production. I like it.
Bagai Tiawangara Pakasido.